aje ayiwe mitandwana no musongasha ngatabona konje mwifoza big time when I see her face nothing ibonera inyuma he gusa kandi mu busanzwe ndi nosa
Alikora yorosa Ni washo na ni wamenya wawa Anyway she day, day I be right there, there Oya sina tinta amore Kareka sina tinta no Razangi seta seta Ngichina ngayikoma